Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Eugenia Makankusi. Abaduteze amatwi mwese ndabaramukije. Turakomereza ibiganiro byacu ku makuru, turakurikizaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku Ijwi rya Amerika, duhere rero ku makuru.
Ndabaramukije mwese muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Amakuru tuyahere mu gihugu cya Mali, aho ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritera ivyatsi igitero cya rokete cyagizwe ku nteko zaryo mu gisagara cya Kidale kiri mu buraruko bwa Mali. Icyo gitero cyabaye ejo ku munsi wa gatandatu, cyahitanye abasirikare babiri ba ONU bo mu nteko zijejwe gucengera umutekano, hamwe n'umusivile umwe akorera ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Cyarakomerekeje kandi abashika 20. Inama ijeje umutekano ya ONU ihamagarira leta ya Mali kugira amatohoza abagigwa n'ico gitero bashigwe imbere y'ubutungane. Umwe mu bo mu muhari wa eta islamiste ishami rya Al-Qaeda witwa Defenders of Faith canke abagwanira ukwizera kwabo, aremera ko aribo bari inyuma y'ico gitero nk'uko bimenyeshwa n'itororokanirizo ry'amakuru AFP ry'Abafaransa. Bamenyesha yuko ico gitero kwari kwihora abo bavuga ko ari abansi b'idini rya Islamu bavogereye ubutaka bwabo. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha kandi ko ibitero bikogwa ku nteko za ONU zijejwe kubungabunga umutekano ari ivyaha vyo mu ntambara nk'uko amategeko mpuzamakungu abivuga. Ico gitero kije gikurikira icabaye mu ndwi irangiye kuri hoteli y'Ibamako muri ico gihugu nyine ca Mali, aho abantu bashika 20 bahasize ubuzima. Mu gihugu ca Nigeria naho umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram wari yemereye ko ari we waturikije ikibombe cahitanye abantu 22, igihe abantu bo mu bwoko bw'abashite bari mu rugendo mu buraruko bwa Nigeria ku munsi wa gatanu. Ico gitero kije gikurikira igiheruka kuba aho abagore babiri biturikije ko ibibombe ahadandarizwa amatelefone ngendanwa, aho abantu bashika 14 bahasize ubuzima, abarenga 100 barakomereka mu gisagara ca Kano kibamwo abantu barenga 2,000,000. Mundwi irangiye abo mu bushakashatsi bujanye n'ibitero by'iterabwoba bigigwa ku isi bavuze ko mu mwaka w'2014 umuhari wa Boko Haram wabaye umuhari wa mbere ugira ubwicanyi bukabije ku isi. Mu ntango zo ku kwezi naho amatohoza yerekanye ko uwo muhari umaze kwica abantu 6,600, aho vyerekana ko ubwo bwicanyi bwiyongereye ku bice 317%. Ubwo bwicanyi bugigwa n'imihari y'iterabwoba bubandanya kwiyongera muri ako karere mu gihe Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria yemereye amakungu ko agiye gutuza uwo muhari. Mu gihugu cy'u Buganda naho abantu isinzi bari bakoraniye hamwe mu gihe umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yariko arahimbaza inkuka y'imisa ya mbere mu Buganda ejo ku munsi wa gatandatu. Iyo misa yahimbarijwe ahitwa Namugongo, aho kabaye n'akaryo ko kwibuka abamaratiri b'Abaganda 45 baturiwe mu myaka y'1,800 n'umwami w'ico gihe bahowe ngo nuko bagaragaje ukwemera kwabo. Papa Francisco yasavye Abaganda ko bokwibuka abo bamaratiri mu kwitaho abageze mu zabukuru bantaho nikora n'abahebwe n'imiryango yabo. Inyuma yaho Papa yaciye aja kubonana n'ugwaruka rushika ku 150, aho yahuriye n'umwana w'umwigeme yahisemo guharanira agateka kazi na muntu inyuma yaho asanze yaranduye umugera wa sida. Yarahahuriye kandi n'umugabo yahunze atorotse ava mu bagwanyi b'umuhari wa Lord Resistance Army mu nyuma ahitamo kubandanya amashuri, ubu akaba afise urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza. Papa yibi yakabanga ngo gwaruka ko ukwemera canke ukwizera kwabo gushobora kubafasha kunesha ibibazo by'ubuzima bahura navyo. Kuri wa Mungu niho Papa ategekanya kuva aho mu Buganda akaja mu gihugu cha Republika ya Centrafrique mu rugendo rwiwe rwa nyuma muri Afrika. Amakuru avuga muri Turukiya, Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya yarateye umukono ku itegeko rifatira ibihano by'ubutunzi igihugu cya Turukiya inyuma y'iminsi itanu ico gihugu gikoroye indege y'intambara y'u Burusiya hafi y'urubibe Turukiya gihana na Siriya. Iryo tegeko ribuza ibidandazwa biva muri Turukiya kwinjira mu Burusiya.
Dushimiye mugenzi wacu hutugezeho aya makuru. Nshuti zacu, muracyateza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu ni umwanya noneho tubagezaho ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
No cyacu cyanone reka dutangire duha umwanya Shyaka Maurice atugezeho ubutumwa bwanyu bwatambutse mu kiganiro cy'ubushize, dore ko cyari ikiganiro gifite umwihariko.
Ikaze inshuti z'ikiganiro ejo, turi kumwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu. Ubutumwa bw'abatwandikiye muri iki cyumweru gitambutse bwagarutse cyane cyane ku kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku babana badahuje ubwenegihugu. Ubutumwa bw'uyu munsi rero tubuhere ku Gahabimana Alex wo mu murenge wa Bwiyeye aho ni mu karere ka Rusizi. Ati urukundo ntirugira umupaka kandi rujyaho rushaka. Ibi abibona kimwe na Yvonne uri mu karere ka Rulindo, gusa we ashimangira ko icyambere ari urukundo. Naho Chrysostom wiragiye ati kudahuza igihugu n'ibyaba impamvu yo kutuba ku rugo, ahubwo byafasha umuryango kwaguka. Byumva uhore Innocent uri mu Gatenga ati kuba urukundo rutagira umupaka bivuze ko rutarobanuriye cyangwa uriye. Etienne uri mu karere ka Bugesera umukunzi wacu cyane ati buryo icy'ingenzi nuko aba bana babumvikana. Hakizimana Yifuroni uri mu murenge wa Busoro ati kubana kw'abantu badahuje ubwenegihugu kenshi bibaho kuko urukundo rufite imbaraga zigatuma babana. Naho Love uri mu Burundi yatwandikiye yibaza ati ko nkundana n'umunyarwanda kazi, ese byashoboka ko twabana nta ngaruka zizaza? Reka ravuta umumari mungenge tumubwira ko ntacyamubuza kubana n'uwashaka bitewe n'ubwenegihugu. Ubutumwa bw'uyu munsi reka tubuhinire ku bwa Sibomana Adrien watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook ati ibiganiro mutugezeho biratwubaka twebwe urwaruka cyangwa se urubyiruko. Yongeraho ati natwe turabakunda cyane kandi turabakurikira. Dushimiye cyane uyu mukunzi wacu Adrien uri mu Burundi ndetse n'abandi bose batwandikiye. Nawe udukurikiye uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi ku biganiro tubagezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero za telefone zikurikira: 0784 12 82 32 cyangwa se 0782 8 02 32 32. Nongere nzisubiremo, ni 0784 12 82 32 cyangwa se 0782 8 02 32 32. Naho email ni ejoyoutheco@gmail.com. Ndetse n'abakoresha Facebook nitwabibagiwe kuko mwaduha ibitekerezo, ugihashakira ukandikamo ijambo Ejo Youth Echo ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza igitekerezo cyawe. Niba ushaka gukurikira ibiganiro by'ejo byatambutse, nyarukira ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyoutheco.org. Mwakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'ibitekerezo byanyu, naho ubutaha.
Mu Rwanda hagaragara kwihuta kw'iterambere mu bintu bigiye bitandukanye. Raporo ya Minagri iherutse gushyirwa ahagaragara yavugaga ko umubare mwinshi w'Abanyarwanda utunzwe n'umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi, ndetse ko 85% babwitabira. Turabikomozaho uyu munsi twibanda ku kureba nimba umwuga w'ubworozi ushobora kugira uruhare mu kuba wagabanya ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko. Turumva ibyiyumviro by'urubyiruko rutandukanye aho rwo rutemera ko umwuga w'ubworozi wagira uruhare mu kugabanya ubushomeri. Turakomeza ikiganiro cyacu twumva umwe mu rubyiruko wagize ubworozi buciriritse umwuga kandi bikaba bimaze kugera aho bimugeze. Ari nako dukomeza twumva ikiganiro n'umwe mwinararibonye ku byerekeye kwiteza imbere cyane cyane binyuze mu bworozi bw'aya matungo magufi. Turakomeza kandi n'ikinamico nyiramubande, ntimuve ku murongo.
Iyo
havuzwe ubworozi buciriritse bihita byumvikana nk'ubworozi bw'amatungo magufi. Aha twavuga nk'inkoko, inkwavu ndetse n'ibindi. Gusa usanga benshi badakunda kubwitabira cyangwa ngo buhabwe agaciro nk'ubwagiraho bugeze umuntu bitewe n'imyumvire.
Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza?
Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubaka ejo hatubereye.
Ikiganiro ejo.
Ni nko mu birometero 1500 uvuye ku ruganda rw'icyeri rwa Pfunda ho mu karere ka Rubavu. Bagenzi bacu tabara Pacifique na Yves Nkuye mu ruge baganiriye n'uyu mujene wahereye ku magi n'imishwi. Kuri uyu munsi wa none hari intambwe amaze kugeraho.
Igitekerezo njya kugitangira nari ndangije ishuri. Nta bushobozi nari mfite cyane ko nta
nakazi. Uyu ni umusore w'imyaka 27 akaba umworozi w'amatungo magufi inkoko n'ingurube. Aharavugira mu kibuti cy'ingurube gifite ubuso bugera nko kuri metero 8 kugeza ku 10. Ahari gufatanya n'abakozi be batatu kuzita.
Ikibazo rwose. Yewe nitwa Gisayita Imana Benjamin. Izi ngurube zigera mu ngurube 58 ariko wakongeraho n'ibyana byose ni 35. Tangiye ku nkoko 25 zaje gukomeza ziba nyinshi, nza kongera umushinga ngira inkoko 1500. Ndavuga ngo wakorora ingurube nazo zanteza imbere. Ko nabonaga isoko ari rigari, hano murabona ko ari umurenge uri mu karere kegereye Kongo, ingurube zirakenerwa kuzikoramo sosiso, kuzirya. Ndavuga ni inzoro zizanteza imbere. Bashe kugira aho mva, mbashe kugira aho ngera. Tangire kubibwana bikiri buto byari bimaze amezi 4 bivutse. Kugeza uyu munsi rero murabibona uko mushingana.
Agaragara nk'utuje kandi mvugo yirimo ikizere. Bitandukanye numva ko umwuga nk'uyu wakorwa ari amabura kindi cyangwa ko ari uw'abatarize. Uyu musore yarangije kaminuza mu bijyanye n'ubwubatsi.
Nahereye kuri nkeya kubera ko nta bushobozi bwinshi nari mfite. Noneho kugeza ubwo nagize ubushobozi mbukuye mu magi. Mfite nk'uko 1500 zitera amagi hafi 1300. Amafaranga byibura ibyumweru 2 bishobora gutunga izo nkoko, abakozi bikabahemba akagura n'imiti. N'inguru bibyara kabiri mu mwaka. Ibyaye ibyana bikeya bishobora kubwagura bwana 6. Uyu mushinga nkumaranye imyaka 4 wanyubakiye inzu ihagaze amafaranga $15,000,000. Nayubakaga ko ngiye mbona amafaranga. Nagurishaga ibibwana 10, kimwe ngigurisha 15,000 n'amafaranga 150. Amezi 4 cyangwa 5 nagiraga icyo nkora kuri iyo nzu. Yageze aho iruzura ubunyibamo.
Zimwe mu nzitizi ahura nazo harimo kuba amatungo yahura n'uburwayi. Nyuma yo kumenyesha abakozi kazanya umuntu ufasha ibibwana kubwagaguza, umwe mu bakozi be ahisa amumenyesha ko hari ikindi kibwana cyapfuye. Uyu mukozi aha arakomereza kucyo aka kazi kamufasha ndetse n'icyo akigira.
Inzozi mfite muri 2015 mbemba ngabingaho nabifatira ngameza 2 bikazangombwa ko nafata ari 30 nkazagerageza nande kuba nagenda ngabikoresha ngagashinga mu rugo.
Se kuba aratangiriye ku gishoro gisa nka nacyo akayamvugo y'ubu akaba araheza yigejeje aranateganya kwagura uyu mushinga cyane. Aranatanga inama ku rubyiruko rudagaciro ubworozi buciriritse kandi ngo ndateganya ko
nyuma y'umwaka nzaba mfite imodoka ntoya izajya igemura ibiryo kugira ngo ne gukomeza gutakaza amafaranga ya transporto anzigemurira ibiryo. Ndashaka rero ko urubyiruko rwava mu gihirahiro cyo kuvangura rurakomeza kwicara rutegereza akazi. Ni rwihimbira imishinga iruteza imbere irubyarira inyungu. Urubyiruko rworora amatungo magufi niyo dufitiye ubushobozi kandi nayo matungo yororoka.
Urabwango rero umushinga na Benjamin wihangiye umwuga wo korora inkoko ndetse ingurube kwegereye umwe mu bantu bamuzi neza nubwo atashatse kwijwi rye rikoreshwa. Aduhamiriza ko mbere ubuzima bwa Benjamin bwa buciriritse cyane akirangiza amashuri ye makuru, ariko ubu akaba afatwa neza nk'icyitegererezo mu rubyiruko.
Byari uburyohe. Gusa nyuma yo kumva iyi nkuru twahaye umwanya urundi ruhande rugizwe n'abavuga ko ubworozi buciriritse ntawe bwageze umuntu bukora. Ese bo bagendera kuki bahakana ko ubworozi buciriritse butaba igisubizo mu kugabanya ubushomeri? Ni kuri mikro ya mugenzi wacu David Hitimana.
Njyewe uko mbibona ubworozi buciriritse ntabwo cyaba igisubizo cy'ubushomeri ku rubyiruko, kuko iyo urebye usanga nk'abantu b'abasore abantu b'urubyiruko baba bakeneye ibintu byinshi. Kuvuga rero ngo ubworozi buciriritse bwaba igisubizo, bashobora kubona ipantaro, agashobora kubona iyo mitu yo, ariko nta rindi iterambere mbona rihambaye ashobora.
Keka wenda nko kuvuga ngo ufite urugo rw'urukwavu rumwe uguze kamambiri, ubutahasi uzagura kamambiri iki, cyangwa izo nkwavu n'ugurisha rumwe urwo ngurwo nirwo rwaye kuzabyara izindi, ubwo ngubwo nta bworozi rwose wagera bwinshi burebure bwagira icyo buguteza imbere. Ariko kuvuga ngo uratangira ku rukwavu rumwe inkwavu 2 ngiye mbona nta kintu byakugezaho.
Ngiye mbona ubworozi buciriritse
tutagukura mu bukene kuko ndabona nk'umuntu atabasha gutafatira ukwavu rumwe ari rwategereje
yewe ko mbibona gose mbona kuri go bikora ntago byakuvana ntago byaguteza imbere ngo ugene ngumukire kiri kufite ngishuro kinini cyane amafaranga ahagije kuhagura nk'inka wenda ugashaka abakozi ukagira gute no korora inkoko cyangwa ng'inkwavu ngiye rwose mbona ntagaciro nabiha cyane nakora ntagaciro nabiha kuko mbona bitapfa gukiza umuntu ngo bikuvane ahantu runaka ugende wowe batera nk'imbere kiri ufite nk'amafaranga ahagije kuhagura nk'inzonka ugashaka abakozi cyangwa se wenda ufite nk'amafaranga ahagije kugura inkwavu cyangwa se inkoko ugakora nk'umushinga rero nk'urubyiruko ahangaha mu cyaro iwacu rwose ufata inkoko imwe ukayorora ukabona ayo magi wenda mbega ntabwo ngiye rwose nk'amatungo magufi yambona bwatuvana mu bushomeri
oya ntabwo ibyo bishoboka kuba umushomeri uri mu rubyiruko ahanini ni mu rubyiruko ruba rwarize kuba watangira ku bworozi buciriritse bitahita biba igisubizo cy'ubwo bushomeri kuko ahanini usanga muri uko kwiga haba hariyeho nk'inguzanyo cyangwa se ababyeyi bakaba barigomwe mu byari kuzabatunga mu gihe kirambye
twashimira urubyiruko rwatanze ibyumviro byabo Radio Nijwi rya Amerika mu kiganiro ejo nawe udukurikiye wakohereza igitekerezo cyawe utubwira nimba ubona ubworozi buciriritse bwagira uruhare mu kugabanya ubushomeri cyangwa se bitanashoboka kuri nimero yacu isanzwe ariyo 0784128232 cyangwa se 0280282 ari na kumuhanzi nyarwanda Dani Vumba agira ati hanga umurimo
2034
ngumurimo reka dukomeze twumve ikigano Karen Wize yagiranye n'umwe mu bantu b'inararibonye mu bijyanye n'ubworozi buciriritse nawe yagize icyo avuga ku rubyiruko rwumva ko ubworozi buciriritse ntacyo bwamarira ubukozi
amazina yanjye nitwa Dr. Emmanuel Lecheraho aba ndi umuyobozi w'iki kigo Eden Business Center Limited tukaba dukora ku bintu bigendanye n'ubuhinzi n'ubworozi aho twigisha abantu guhinga no korora bya kijyambere ariko cyane cyane ubuhinzi bukorewe ku butaka butoya ndetse n'ubworozi bw'amatungo magufi ya nk'inkoko n'inkware nk'uko mwabibona.
Eden Business yawe yatangiye ryari?
Iki kigo cya Eden Business Center cyatangiye mu mwaka ushize wa 2014 ariko kikaba cyaravuye ku kindi kigo cyitwaga Eden Memorial Research Center cyo cyari cyaratangiye mu mwaka wa 2011.
Niko nabonye inkoko nyinshi pese n'umubare wazo ubundi ujya gutangira wahereye kuri inkoko
zingahe okay ntangira zino nkoko nahereye ku nkoko nkeya cyane ubundi zino nkoko ziroroka cyane iyo utangiranye n'inkoko byibura 50 nyuma y'umwaka umwe uba ufite inkoko 50 nuko uvuga ngo ngiye natangire ku nkoko 114 zonyine
ese mu kugira n'inambwe wageze wagihorize
imbogamizi ha imbogamizi ziba ari nyinshi cyane urumva hari imbogamizi nyinshi cyane umuntu agenda ahura nazo urumva gutangira birarushya icya mbere imyumvire yacu
ese iki gitekerezo kuvuga ngo reka mbere ku nkoko izo nzozi cyaba cyarakuje mu gute
ubwo nari ndi mu gihugu cy'Ubuhinde mu mwaka w'2009 twaje guhura n'abantu b'abakire batandukanye bo mu Buhinde bagenda batubwira bo uko bageze ku bukire umwe muri bo rero yaje kutubwira yuko ubukire bwe abukesha inkoko imwe yonyine yatangiriyemo numvise rero icyo gitekerezo nanjye nkigize nuko nguko mbega ninjiye mu bworozi bw'inkoko
urubyiruko ruvuga ruti njye numva nakora ibintu by'ubworozi buciriritse akumva nantu bishobora kumugeza akabisuzugura mbese abo abantu wababwira
icyo nababwira ni ukuva mu kurota hanze aha abantu bakwiriye kudasuzugura umurimo benshi bararangiza za universite bakirirwa birukanka mu bigo barimo gusaba akazi nyamara aramutse ahereye no kudufaranga wenda yafataga twa bourse twashoboraga kumubashisha gutuma arangiza universite nyuma y'imyaka ine afite umurimo ukomeye cyane ahubwo agiye gusohoka atanga akazi
Buri wese nizere ko agize icyakuramo. Ubu rero tugeze muri wa mwanya dutegereza turi benshi, ni mu ikinamico nyiramo bande. Reka twumve uko byifashe.
Duheruka ikibazo cyarabaye ingorabahizi mu bazabona amafaranga yo kuvuza agatsimbanyi. Baje kubyifata mu gute, iki gice ntikigucike. Ume byose by'u Rwanda.
None se mama,
ndakumva mwana.
Ubu urabona ko kibutika ari izavamo amafaranga yo kwishyura ibitaro koko?
Mwana, nanjye byanyobeye, ubu ndi gutekereza ahandi twakura, byanyobeye rwose.
Mama, rero njyewe ndabona bisaba kuhagurisha.
Ngo kugira gute?
Eh, kuhagurisha.
Eh, koko.
None, kugira ngo nyine haboneke amafaranga yo kwishyura n'ibyangijwe.
Reka mbanze nkubwire. Ibyo rwose bisubizaho bikuye. Kuko byonyine wibeshye ukagira icyo gitekerezo cyo kugurisha. Isobwe ntabwo twamukira.
None ko numvise bishobora no kumuviramo kumfunga.
Ngo kugira gute?
Yego gufunga.
Ariko mana yanjye.
Ariko ora cyabifata nk'ibintu byoroshye.
Oya nukuririra ishyano. Ubwo rero nujya kumugemura nimugoroba. Uze kugerageza umwumvishe. Dore rwose urabibona ko nta handi amafaranga yava. Bityo nabyemera tube twagurisha.
Siko atinze ubu nitukererwa amasomo mbege. Genda umva nifitiye n'ubwoba. Aho namenyeye ko biriya bintu bitemewe.
Gakuru we, urabura kugira ubwoba yuko mama Yusuf azatwishyuza.
Kandi koko.
Yewe, nawe refreshe rwose.
Erega ngo bana gufunga, babigufatanye. Ayiwe, turaraje.
Dore ba bahungu banjye di. Amakuru.
Neza.
Namenye ibyababayeho. Kuya mari barayitwaye. Ariko rwose namwe ntabyanye.
Mabuja.
Ntararangaye.
Mabuja. Kuki utadusobanura ibyo dutwaye kuko bigatuma tugira amatsiko yo kumenya ibyo aribyo? Twarapfunduye tunywa.
Ye? Bantu burangare bwanyu. Niyo mpamvu nabasabaga kubigira ibanga. Gusa abantu babitwaye nta kibazo bigeze bababaza. Wenda ngo babaze aho mwabikuye.
Ewe gapapia.
Yego soro.
Sha, abagome baragwira ariko. Uriya we ni cash.
Ni umuhemu.
Umuntu abura kwihimura kuba bafitanye ibibazo. Akihimura ku bihumbi bingana gutya by'abaturage koko.
Sha. Ntabwo n'ubutinde. Ahubwo ikimbabaje. Agiye kuduteza indwara ziterwa n'umwanda nicyo kimbabaje.
Ahora ni ikisi.
Uzi mu kumubuza inkambi yatanze itegeko ryo gukoresha amazi make. Mu gihe inkambi yatugemuriraga amazi itarasanwa.
Aha. Nanjye nabyumvise. Ntakundi nyine. Gusa uriya mugabo gatsimbanye.
Ye.
Waturikije iriya tiyazi ngo nitwahemye gusa.
Nta muhemu.
Yewe. Si twaba mu nkambi ya Rwejuru yahemukiye gusa. N'abandi bose bizabageraho ingaruka.
Reka nawe bizabageraho.
Ye. Ahubwo se papiya.
Karamesoro.
Hari icyo ntekereza.
Ye.
Buri urabona nta kindi twakora ngo twihimure.
Aha. Wamwatse ko nawe rwapfuye atari rutora.
Oya tukarwongera.
Ese barangize barabarorewe. Ari amazi yamutaye mu kabandi ugira ngo ntiyamuvunaguye. Twamwatse ko nawe yumvise.
Oya papiya.
Ni
hari ikindi ntekereza.
Igihe kiza kandi.
Hari indi gahunda nafashe yo kumwihimura.
Itekereza neza. Nabishaka nzagufasha.
Kuri isuku nayo nzi kujya abakiriya benshi bigeze aha.
Yego, kumaze usanze bagabanyutse. Impamvu ni uko ari jyewe udodera hano njyenyine muri iyi nkambi. Naho ubundi, n'abo hanze bajya baza nk'abadodera. Aha, ariko ntabwo ndayirangiza neza. Harabura gatoya dore rero.
Tujya baba. Ugira umuhanga pe. Ndabona n'inzara nyambara ngiye bakambona. Azava ngo tonto kiduhe rwose aberewe pe.
Mura rwose nzagerageza muri iki cyumweru nzaba nyirangije. Rega n'ubundi mba narayirangije nuko nagize ikibazo cy'ibura ry'amazi n'ahantu. Byatumye nsigaye nirwa ku mugezi ntonze bukatwiriraho tugataha.
Ese mama.
Ntabwo
byoroshye. Ariko humura. Kuko ndi nangiye kuzamuzana amajerekani abiri y'amazi. Ariko ejo yimwe. Ahubwo ngiye kwambara nimero yawe.
Ariko
kutugeza aho iri.
Ego vegeti. Ese muri ya koko wabonaga uzi ko ninde ari nde wagutora.
Icyo mu nziza ndakizi. Ubundi se mwatora mu nkambi.
Oya mbege. Pese yabo mu nkambi nabo hanze turi mu ishuri rimwe.
Byose.
Gutora ntavangura turi ibitekerezo. Uzi shefu so mu nkambi.
Mureke twumvikane. Ndabashima cyane mbikwiye ku mutima. Kuba mwarantoreye guhagararira groupe iharanira amahoro. Ubushobozi mwambonyemo nanjye sinzabatererana rwose. Zimwe mu ngamba rero zo guharanira amahoro tugomba gushingira ku ngero zifatika duhereye hano iwacu. Tukarwanya ibiyobyabwenge, icuruzwa ry'abantu n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko.
Harya ibiyobyabwenge ni ibihe?
Harimo urumogi, kokayine, inzoga zitemewe n'ibindi. None se muri mwe hari uwaba yarabonye ku rumogi cyangwa se kanyanga?
None se papa, urabona rwose uzoroherwa gute kandi mbona utarya?
Reka mba numva ntabyo nshaka.
Ihangane
ahubwo nkubaze n'aya makuru ari hanze ako kibazo naba narateje.
Soze ngo biroroshye
byari binkoze ko
ariko nkubwira ubu nyine amazi yarabuze ahantu hose, ahubwo mfite impungenge ko nukira bizaba ibibazo kurushaho.
Umuntu yabaye ikimama ahantu hose.
Ariko se papa, buriya wabigenje ute koko?
Ndeka wa mwana we, dore nagize umujinya kubera hari bamwe bo mu nkambi baranyangirije, niyumvisha ko nta buri cyo kubahimisha. Niko kwigira inama yo kubafungira amazi. Ndagenda n'uburakari.
Uburakari bwawe narabuvuze.
Natumye ishoka bwa mbere, amazi atangira gupfupfunyiza. Nuko mbona bidahagije, nkubizeho bwa kabiri. Sinamenye uko bigenze.
Ariko se ntabwo uzi imbaraga amazi aba afite?
Nashidutse ndi mu gishanga mbirirukana n'ibibuye, amazi yari yamanuye.
Cyakoze, nizere ko byaguhaye isomo papa.
Mwana wanjye, inkubi si yamazirana ese shaho ntuzi uko byayigendekeye?
Ngaho mbwira rero ukuntu ibyangijwe, ukuntu ari byinshi, ukuntu uzabasha kubyishyura. Uzi ko batangiye kubibarira mu mamiliyoni? Ngaho mbwira ukuntu wapanze kubyishyura ko mbona nayo ibitaro twayabuze.
Aya mafaranga atari menshi Gatsimbana azayishyura nava mu bitaro baho azabigenza ate? Soronga kuri we ngo ibyabaye kuri Gatsimbanyi ntabwo bihagije, azamukorera ibindi bimwumvisha. Ibibera Ruhiza na Rwejuru bizarangira bite? Naho ubuta
Chimuhiru kora kazi, umana nango yaje kureba TV, umana nango yaje kurya sosiso, kora kazi.
Ikinamico nyiramubande nakagaruka mu kiganiro ejo, reka ntituzacuka ibizakurikira ubutaha. Turagana ku musozo, mbere y'uko dusoza reka mbibuse ko twaganiriye ku bworozi buciriritse, twibanda kuko buramutse buhawe agaciro bwagabanyura ubushomeri mu rubyiruko. Yaba ibyiyumviro by'urubyiruko rutandukanye kuri ibi, ari nako twakomeje twumva ubuhamya bw'umukora ubworozi buciriritse bukaba bumaze gufata indi ntera. Twakomeje ikiganiro n'umuyobozi uhagarariye Eden Business Group, ari nako byatugejeje ku gukurikirana ikinamico nyiramubande. Mu kiganiro mwabanye nanjye Nicole Muziranenge, naho Nigena Roger yarahagarariye ikiganiro. Ni buri cyumweru ku isaha y'isaa 11:35 ndetse kigasubiramo ku isaha y'isaa 2:05 n'isaha y'isaa 11:05 ku masaha ya nimugoroba. Naho mu yindi minsi ni ku wa kane no ku wa gatandatu ku isaha y'isaa 12:00 za mu gitondo. Ntimugasibe gukurikirana ikiganiro. Nawe udukurikiye, hari icyifuzo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wumva watanga kuri iki kiganiro, binyuze kuri nimero yacu ariyo 0784 12 82 32, cyangwa se 0782 08 82 32. Ndetse haramusari ibiganiro bya ejo wacikanwe, bisange ku rubuga rwacu ari rwo www.ejoyoutheco.org. Imana ibarinde. Ciao, bye bye.
Igihe niki isubireho.
Mm. muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo
Dusangire ijambo
Dusangire ijambo
Dusangire ijambo
Nijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwese aho muri ndabasuhuje aho muri mutwumva haba kuri radio no kuri internet kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi no mwanya w'ikiganiro Dusangire ijambo Inama idasanzwe ya guverinoma y'u Rwanda kuwa gatatu tariki ya 25 ukwezi kwa 11 n'uyu mwaka yemeje ko igomba gusaba president w'u Rwanda Paul Kagame guhamagaza itora rya kamarampaka cyangwa se referendum ku mushinga w'itegeko nshinga ry'u Rwanda. Iyo nama idasanzwe ya guverinoma yariyobowe na ministri w'intebe Anastase Murekezi yavuze ko ishingiye ku byo igihugu kimaze kunyuramo bimaze kugerwaho n'ejo hazaza h'igihugu yasabye ko president Paul Kagame w'u Rwanda atumiza kamarampaka ku mushinga wo kuvuga itegeko nshinga ingingo yabaye ishingiro ryo kuvuga itegeko nshinga ni 101 itegeka ko umukuru w'igihugu atagomba kurenza manda ebyiri ayobora igihugu ni nayo ngingo rubanda rwahereyeho rusaba ko yahinduka president Kagame akongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda murabyibuka abagera kuri miliyoni 3 n'ibihumbi 700 bandikiye inteko bayisaba twabibutsa kandi ko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryari ryatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga gisaba ko igikorwa cyo guhindura ingingo 101 gihagarikwa rivuga ko kinyuranije n'amategeko Iyo shyaka ryaje gutsindwa urwo rubanza ryarigagamo leta y'u Rwanda aho ryasabaga urukiko rw'ikirenga kubuza leta guhindura itegeko nshinga ngo president Kagame akomeze gutegeka icyo gihe byari tariki 18 y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda Eric Bagirubusa yakurikiranye imirimo y'urukiko rw'ikirenga
Iri shyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu kirego cyaryo ryasabaga urukiko rw'ikirenga kwemeza ko ingingo ya 193 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda idatanga uburenganzira bwo guhindura manda za Perezida wa Repubulika. Risaba ko urukiko rushimangira ku ingingo yibanda ku ndesho ya manda ya Perezida wa Repubulika ashobora gutegeka. Iri shyaka kandi ryifuzaga ko urukiko rw'ikirenga rwemeza ko ingingo ya 101 y'itegeko nshinga rintayegayizwa idahinduka kubwo ibiteganywa mu 193 yisunze ingingo z'amategeko n'ibitekerezo by'abahanga muri demokarasi Perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Samurugege avuga ko itegeko nshinga ubwaryo ryemera ko hashobora kubaho ivugururwa ryerekeye manda urukiko rwemeza ko ntaho ingingo ya 193 iteganya ko ivugururwa kubirebana n'umubare wa manda ridashoboka cyangwa sibujijwe
urukiko rurasanga itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ritabuza ko ingingo yaryo ya 101 irebana na manda ya Perezida wa Repubulika ihindurwa hashingiwe ku biteganywa n'ingingo y'ijana 193 y'itegeko nshinga itegeko nshinga kandi riramutse rivuguruwe ntibyabangamira amahame ya demokarasi mu gihe ibitekerezo byashyirwamo ari iby'abaturage kandi ivugururwa rigakorwa binyuze mu nzira ziteganywa n'amategeko icyemezo cy'urukiko Urukiko rwemeje ko ikirego rwashyikirijwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda kidafite ishingiro
Nyuma yo kutishimira icyemezo cy'urukiko bwana Frank Habineza uhagarariye Democratic Green Party yatangaje ko bagiye gusaba umukuru w'igihugu Paul Kagame we murinzi wa mbere w'itegeko nshinga kagira icyo abikoraho
kubera ko ingingo twatanze zose zisobanutse kandi zumva ko nubundi zigisobanutse kuri iyo mpamvu tumva yuko Perezida Republika nawe yakumva ibyo twavuze ko bisobanutse nubwo ikindi cy'urukiko nawe agihinga ariko tumva ko nkawe umurinzi mukuru w'itegeko nshinga nawe afite ikintu ashobora ko yasobanura
harasigara kwibaza ku buremere bw'ubusabe bw'irishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubu ubutegetsi buriho mu Rwanda imbere y'ubundi busabe bw'abasaga miliyoni 3 mu gihugu kigendera kuri demokarasi akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
kugeza ubu president w'u Rwanda Paul Kagame ntaravuga byinshi nta bisobanuro birambuye yari yageza ku banyarwanda kubijyanye naho we ubwe ahagaze kwihindurwa ry'itegeko nshinga kugeza ubu icyemezo yafashe nicyo gushyiraho komisiyo y'impuguke zateguye umushinga w'itegeko nshinga cyokora mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane impaka zitaragera ku rwego rwo hejuru Bwana Kagame yakomoje gato ku buryo we abona amategeko y'u Rwanda hari muri itegeko nshinga bishingiye ku ntebe yicayeho nka president w'igihugu cyane ko iki kibazo cyamurebaga
Ntibyumvikana ukuntu igihugu cyose kirangarira ingingo imwe rukumbi. Harya ubundi iyo ngingo ni iyihe? Yaturutse he? Ninde wayishyizemo? Ninde? Ni jyewe se? Nigeze nandika itegeko nshinga? Ninde? Si jye, nta n'uwo ndimo nsaba guhindura itegeko nshinga. Ese aba basaba ko rihinduka baramutse bavuze ngo ryihinduka. Aho niho mwarimu ukwiye kumbaza ahubwo ngo Perezida, hari ikibazo bafiteho? Manda ntarengwa? Guhindura cyangwa kudahindura? Kandi ngo rijye bireba icyambere giwe nejejwe n'uwo ndiwe nahondi kandi nzu buryo nahageze kubizakurikiraho ntega amatwi buri wese kandi niteguye gukomeza cyangwa kudakomeza bitewe gusa n'inyungu z'iki gihugu
then so I need to be convinced to the rationale of the argument
ayo yari amagambo ya president w'u Rwanda Paul Kagame yasemuwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi Na nubu kandi niwe abanyarwanda n'abanyamahanga bahanze amaso kubijyanye n'uyu mushinga w'itegeko nshinga na kamarampaka. Mubo turi kumwe nagira ngo mpere I Buruseli mu Bubiligi mwabanza kwibwira abatwumva.
Yewe nitwa Faustine Twagiramungu ngabandi umunya politike nkaba wenda nakwe mu Rwanda ko nabaye ministre w'intebe mu Rwanda inyuma ya genocide mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Kugeza muri 1995 mu kwezi kwa munani ikindi nkaba nyobora ishyaka ryitwa LDR Rwanda rwiza
ndabashimiye cyane bwana Faustine Twagiramungu n'abatumiye uyu munsi cyane cyane nk'inararibonye muri politiki y'u Rwanda kandi mpereye ku nyandiko mwakoze muri iyi minsi kubijyanye n'itegeko nshinga ikaze ku ijwi rya Amerika Undi mushyitsi twatumiye uyu munsi we ari mu Bwongereza mwabanza kutwibwira
urakoze cyane nkuko umaze kubivuga nitwa Frank Mwine nkaba nkurikirana cyane amategeko na politiki mpuzamahanga aba rero muri kiganiro mbanze gusuhuza bana twagira mu Faustin nkunda kumva cyane ariko twatarabona umwanya wo kubonana no kuganira cyangwa guhurira mu kiganiro mwiza cyangwa umugoroba mwiza bana Faustin twagira mungu
urakoze cyane kunyifuriza umugoroba mwiza kandi nanjye ndabasuhuje
Frank mwine mbanje kubasuhuza namwe ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mukomere duhere ku ntarabonye bwanyu bwana twagira mu ngunda bahaye ijambo rya mbere mwakurikiranye impaka mwakurikiranye ibiganiro mwakurikiranye byinshi kubijyanye n'ikibazo cy'umushinga w'itegeko nshinga abanyarwanda n'abanyamahanga bamaze iminsi bavuga ko byahindurwa kugira ngo rijyane n'ibihe igihugu kigezemo ariko cyane cyane abasabye ko ryahindurwa basaba ko president w'u Rwanda uriho Paul Kagame yabasha kubona uburenganzira bugendeye ku mategeko kugira ngo yongere kwiyamamaza mwe ijambo ryanyu ni irihe kuri iki cyifuzo ndetse n'ibyo guverinoma y'u Rwanda iteganya gusaba muri iyi minsi
muri make nkurikije ibyo nagiye numva yirikiranye n'ihindura by'itegeko nshinga nagira ngo mvuge ko mwaka w'2023 abo banyarwanda bongiye guhamagarwa bajya muri referendum ibyo bari bemeje yumva byari byo ahubwo ndabona president Kagame we agiye kwiroha mu bintu byo kwivuguruza bamubwiye abaturage ko we azubahiriza itegeko nshinga none ubu ntaryubahirije ahubwo icyo yagomba gusabirwa nuko abaturage wenda ari bake ariko nkatwe aramutse abikoze ibyiza nuko bamweguza no guhemuka nkaba rero nibwira ko kuvuga ngo hari ibyo ngo yagezeho ngo yagomba gukomeza ari ba president Kayibanda ba president Habyarimana nabo bari bafite ibyo bagezeho ntabwo ari ibindi by'umuntu yabikangisha ngabona ibyiza ruko bareka itegeko nshinga kuri ryari rimeze we ubwo atarafata ijambo rya mbere na kuri rya nyuma azemere yubahiriza itegeko nshinga ryari ririho ariko ibyo ngibyo by'abantu bamuhakwaho bamubeshya ko bamukunda nkuko yakoze ibitangaza mu Rwanda ko agomba gukomeza apfuye se byagenda bite reka ndekeraho
Murekira aho nibyo ndabashimiye cyane cyane ko ijambo rya nyuma ni ritegerejwe kuri President Paul Kagame n'ubusanzwe. Frank Mwine, mu rwego rw'amategeko na politiki abantu ahubwo ndavuga hari abantu bibazaga ko urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rushobora kuba rwavuga ko guhindura itegeko nshinga bibangamiye itegeko nshinga ubwaryo n'amategeko y'u Rwanda. Mwe izi mpaka nibyo zakuruye mu mategeko muzibona mute?
Urakoze cyane. Mu by'ukuri kuvugurura no kubahiriza itegeko ni ibintu bitandukanye. Iyo uvugura itegeko ugiye kuryubahiriza nta kibazo kiba gihari. Birebye ikibazo kuri iri itegeko nshinga cyane cyane ingingo abantu babona bashingiraho babaho ku perezida atagomba kuyihindura cyangwa itagomba guhindurwa kubera ko cyangwa manda zitarenga ku myaka 7. Mu by'ukuri itegeko nshinga ni nk'andi mategeko, nubwo gusa ari itegeko y'ikirenga ku yandi mategeko, ariko nta hantu na hamwe bavuga ko itegeko nshinga rishobora guhindura. Ndavuga nk'umunyamategeko cyangwa nk'umunyapolitike, ku buryo ububasha bwo guhindura itegeko nshinga hari uko amategeko abiteganya. Abiteganya muri itegeko n'ubundi nshinga ishobora guhindurwa ingingo ku yindi, ishobora guhindurwa ku ngingo imwe, ariko se iyo abaturage basaba ko itegeko nshinga rihinduka cyangwa n'amategeko ahinduka, hari aho abaturage itegeko nshinga ibyemerera amategeko birahari. Yesu munavuga ngo birahari ni muri iyo ngingo. Ingingo ya kabiri mu gika cya gatatu gitanga ububasha, giha ububasha abaturage ko bashobora gufata uburyo bahindura itegeko nshinga, babisaba nde? Ababahagarariye cyangwa perezida. Mu guhindura itegeko rero nk'uko mbivuze kugira ngo twihute, nta hantu na hamwe cyane cyane urukiko rw'ikirenga tuvuge ko n'abandi batanze ibitekerezo byabo ko bidashobora guhinduka, ko manda zitarengwa, ibyo ni ibitekerezo bita opinion cyangwa ariko iyo urukiko rw'ikirenga rwaravuze rwarabyemeje nk'uko na Samu Gyeje yavuze ati abaturage nibo bafite ijambo rya nyuma ku mategeko yabo, ndumva mu rwego rw'amategeko nta kibazo kirimo, ariko na muri rwego rwa politiki nayo tugasanga turaza kubibona.
Turabigeraho gato, ariko reka ngaruke none kuri Bwana Twagiramungu, kubera ko mu nyandiko yakoze Bwana Twagiramungu yagaragaje impungenge nk'umunyarwanda w'umunyapolitiki. Bwana Twagiramungu, impungenge mwe mufite ku bijyanye n'iri tegeko nshinga mwageza ku Banyarwanda ni izihe?
Impungenge mfite ni ebyiri. Nuko abanyarwanda bakomeje gufatwa nk'ingaruzwamuheto mu by'ukuri. Ibyo abanyarwanda barimo bakora ubu ngubu bitwaje Kagame, kandi wenda na Kagame abibongoreye, ni uguhemukira igihugu, ni uguhemukira abanyarwanda. Iyo ni impungenge ya mbere. Kubera ko ntabwo twe turi abana bashobora kubeshya abana bavutse muri 1994, ariko ntibashobora kubeshya abantu bakuru nkatwe. Abanyarwanda turabazi ibyo kubeshya ngo abantu 1,300,000 ngo barasinye bashaka perezida Kagame, ibyo ni ibinyoma, ibyo turabizi. Impungenge ya kabiri rero ni uko mu by'ukuri amateka y'u Rwanda atwereka ko abanyarwanda bakomeje gufatwa nk'aho ari abana muri politiki, nk'abaja ba politiki. Nkaba rero nibwira ko muri iyi mpungenge nge mfite, kamarampaka twari twaremeye yahinduye amateka y'u Rwanda niyo ku itariki 25 z'ukwezi kwa cyenda mwaka w'1961. Ubu ugiye kuvuga kabiri abantu bongera guhindura ku mayeri bashaka ko u Rwanda rwayoborwa ku buryo bwa cyami. Umuntu ngo bazamuha ubwasisi bw'imyaka 7 ngo yakoze neza, noneho narangiza ngo agire manda ebyiri, ni ukuvuga manda y'imyaka 5 inshuro ebyiri. Ibyo bintu bikazagira umwaka w'2034. Nabuzwa n'iki kugira impungenge? Abantu bagarura ubwami tubireba babikora ku mayeri. Nkaba rero ngira ngo mvuge iki ngiki rwose, kandi mbibwira abanyarwanda batwumva, twasezereye ingoma ya cyami yari ifitwe n'umuryango w'Abanyiginya. Ntabwo tuzemera ingoma ya cyami y'umuryango w'Abega. Niba ari ingoma ya cyami bashaka ku mayeri, nibabwira umwami Kigeli agarukira cyariho, ariko ntabwo ibindi tuzabyemera. Nibyo naho ngaho ngarukira.
Ni byiza naho muhagarariye Bwana Twagiramungu, gusa twibukiranye nti ikiganiro cy'uyu munsi ntikireba iyo miryango y'Abega n'Abanyiginya bahataniraga ubwami. Hano turavuga itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turavuga cyane ku bijyanye n'umushinga w'itegeko nshinga y'u Rwanda ryemejwe n'inteko n'uruhare Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yaba afite ku bijyanye n'icyemezo we azafata nka perezida. Reka dukomeze. Hari abanyarwanda ubwabo babyatse, hari n'inteko ishinga amategeko, imitwe yombi, sena ndetse n'umutwe w'abadepite, n'abagabo n'abagore batoranijwe guhagararira abanyarwanda bandi, nabo bemeje ko itegeko nshinga ryahindurwa. Aba bantu bose murumva koko ko bagizwe ingaruzwamuheto ntago bazi politiki
ariko ibyo wabibaza umuntu utetwagira mu Faustine nakoze muri ya gouvernement amezi 13 mvuze ibyagiye bikorwamo ibyo by'amaheri byaba byinshi cyane kuko byagira no mu nzigo z'amahanga kugeza na n'ubu ikinyoma nicyo gitunze buriya butegetsi buri ubu se reka nkurugero wena ndukabinyuzemo da ubu nuko uvuga ko tutazi umuntu wishe Habyarimana ntibyananiranye se kugira ngo tumenye uwo ari we
ariko
amaheri n'ibintu bakoresha
ariko twibande cyane ku tegeko
hano abaturage rero ndagira ngo mwikomeza kubitwaza yewe nagiye mu matora umwaka w'2023 nta munyarwanda yaba ari nka uvugira kuri radio cyangwa sundi ushobora kunyigisha ibyabaye muri umwaka w'2023 amatora Kagame ntiyayatsinze ibi ni ibintu bizwi ariko se babuze kuvuga ko abaturage bamutoye na 93% rero umenye ari na 5% nkaza kubona amajwi 3% yewe kusubumva ibyo bintu tubanga abaturage ngo ari byo bimije abahi
bwana twagira mu ngwe tuganiye kenshi muzamura iri jambo ryo kubingaruzwa mu ryo kugirwa ingaruzwa muheto muzamura iryo jambo ry'ikinyoma kiganje muri politiki mu Rwanda muvuga muri kigiye muti ko mwayibayemo cyane bwana Frank Mwine muri politiki mwe iki kibazo cy'itegeko nshinga ry'u Rwanda impungenge mwe cyazamura ni izihe cyangwa se iki cyuma bwana twagira ngo agarukaho ni ikintu kiganje muri politiki mu Rwanda kuko namwe mwayibayemo
ikibazo cya politike kiragoye kumenya kuko muri politike maze gukurikirana nta kuri navuga ngo kubamo hanini abantu bose barabeshya ikibazo ariko aho kivuka nuko iyo ubeshya abantu bakemera kubeshya kwawe ushobora gukomeza banabeshya ukamara n'igihe ariko iyo ubeshya abaturage zibemere kubabeshya nuba ko abaturage barakwigaranzura ibyo twarabibonye babibonye muri Burkina Faso babibonye mu majyaruguru ya Afurika ni ukuvuga ko mu gihe abaturage ubwabo muri politiki ko wayikoresha kose ntubumvishe ko tuvuge ko ari n'ikinyoma gyewe ndashaka kugenda nani cyo bwana twagira ngo uvuga niba kuko ari n'ikinyoma abaturage ubwabo bafite ubwo burenganzira bafite n'ubushobozi nkuko twabibonye n'ahandi bitubere mu Burundi hari hafi iwacu hano haturanye n'abaturanyi bacu hari abavuga bati no bati nubwo urukiko rurinda itegeko nshinga ryo mu Burundi byemeje ko perezida Nkurunziza agomba kubaza n'amategeko yarusha ariko abaturage ubu ngurabona akaduruva yo kariyo kuko kameze ko ariko kose ariko hari abaturage bavuga bati twabonye imyigaragambyo yarahabaye bati no yakuba perezida manda zawe zarabaye n'ebyiri itegeko nshinga rivuga gutya amasiro yarusha avuga gutya nyakuba perezida ntabwo tukwanga ariko tukwanga nizo mpungenge za fusi twagira ngo avuga ashobora no kuba yaranibwe ayo majwi yanashoboka simbizi yewe ariko mu gihe abaturage batashye guhagura bati twagira mu ngo amajwi baribye none ushake uburyo ukora resistance cyangwa kubyamagana icyo gihe cya kinyoma twagira mu ngo avuga abaturage baracyemeye kigahinduka ukuri kwa politiki
aho muzamuye amagambo n'impungenge zindi ziyongiyeho bwana Frank Mwine mugira muti iyo abaturage bemeye ko ikinyoma kifata intebe gihabwa intebe kigakomera kikaba politiki ahubwo icyo gihe nyine abaturage baba byemeye bwana twagira mu ngo umwe mukurikije ubunararibonye mwanyuzemo hari benshi twaganiye mu bihe byashize baba abanyapolitiki baba se abantu basisingura impuguke muri politiki no mu biro y'abantu cyane cyane kubijyana n'akarere k'ibiyaga bigari bakomoza ku kintu cy'uko guhindura itegeko nshinga ry'u Rwanda bishobora ahubwo kuba ari ikintu cyabangamira abanyarwanda mu bihe biri imbere ko ahubwo cyatuma n'amahoro yagezweho ahungabana mwe mucyumva mute
abo bakubwiye ntabwo nigeze nongorerana nabo ariko nanjye baravuga ibyo ntekereza gyewe nabwo nabona kugubwira ko mfite agahinda cyane nta muntu wanyigishije kujya muri politiki nagiye muri politiki nshaka demokarasi njya muri politiki nshaka ko abanyarwanda bashyira hamwe ubu twapfushije abantu benshi twatanze ibitambo kugira ngo inkotanyi zifate ubutegetsi abandi bantu baracyari mu mashyamba ya Kongo abandi barishwe n'abandi baracyapfa ariko umuntu agahindura itegeko ryo kuvuga ngo ntihagire ibintu bihinduka urabona ko abana bacu ibyabo bizagenda bite tugaruye ingoma ya cyami koko ni ukuvuga rero ko abana ba Kagame sinshaka kuvuga amazina yabo bamwe ni abasirikare ubwo umwe azababaye hari nka Marshal nawe afata ubutegetsi twarwaniye iki twarwaniye kugira ngo twimike abantu se cyangwa twarwaniye kugira ngo abantu basimburane ku butegetsi kandi batanga amahoro mu gihugu cyacu bashyira abantu b'abanyarwanda hamwe ntabwo rero ibyo bungabo bavuze bishobora kuzana imvururu mu karere wenda ariko ntabwo ariho bizabanza ngira ngo bizabanza mu Rwanda ntabwo nibwira ko abantu bazimira biriya bintu byo kuvuga ngo perezida yavuze ubwo yavuze nibyo ibyo twarabiciye ariko ntabwo byo ushobora kongera kugaruka twarabiciye niba rero muvuga ngo abantu barabitekereza iriya guverinoma nayibayemo ubwoba nibwo butegeka gusa nkaba rero nibwira ko ibingi by'ufrashuma komeza kugira abantu ngo hari ibintu ngo byakozwe na rubanda ngo miliyoni 3 ko byakozwe turabizi ntabwo turabana nkaba rero jewe mfatanyije nabo ngabo bababwira
ibyo muvuga ndabyumva bwana twagira mu ngureka twirinde kuzamura ikibazo cy'abana n'abantu cyangwa se cyane cyane batari mu biganiro hano ariko icyo ngira ngo tuvuganeho cyane bwana Frank Mwine mbagezeho nukumva koko niba inzego z'igihugu zishinzwe gukora akazi runaka zemeje ibintu binibi tuvuge aha n'itegeko nshinga rigomba guhindurwa binyuze muri kamarampaka umuturage usanzwe cyangwa se umuyobozi mu nzego izinizi murebye urwanda uko ruteye amategeko yanda abasigaye nayahe nk'ubu president w'urwanda Paul Kagame niwe bitegerejwe ko agomba gufata ijambo rya nyuma hari ikindi cyarenzweho
urakoze Etienne mu ngingo y'ijana n'icyenda ika cya gatatu wa mushinga umaze kwemera wumva bamaze inama ya guverinoma yamusabye ko atumiza kamarampaka izafata umwanzuro nyuma y'iminsi 8 perezida ashyiraho umukono perezida rero ntashobora kwanga nabo banyuranyije n'itegeko ahubwo nshinga nicyo kibazo perezida ntashobora kwanga ibintu byemejwe n'amategeko ubwo banyuranyije n'amategeko kandi itegeko nshinga rimusaba ko agomba kubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ni nabyo narahirira perezida biragoye rero aho ngaho kuvuga ngo perezida azavuga kereka avuga ati mukosore mu iki ngiki ariko nkuko tumaze kubivuga n'ubundi mu ngingo ya indi ya kabiri mu gika cya gatatu perezida ategekwa n'abaturage kuko abaturage nibo bita sovereign bafite ubwo bubasha bwo guhindura ibintu nuko wenda muri Afurika ibintu usanga abaturage babarusha imbaraga n'iki byose ariko bashobora kubarusha imbaraga mu rwego rwa politiki cyangwa urwego rwa gisirikare ariko mu gihe abaturage nabo nkuko tumaze kubivuga bamaze kurambirwa ibyo ngibyo izo mpunyi zizatwagira mu ngo umubwizo kuri ko abaturage ubwabo barahagarara ati ibingi bigomba kubihagarika ibingi bi ibyo byanyuma nyakuba perezida nga utwawe
bwana twagira mu ngo mwe tuvuge president Paul Kagame yumvise ibyo abaturage basabye guverinoma nayo yabimusabye kandi ahangamwe buke iyi nama idasanzwe ya guverinoma yayobowe na ministri w'intebe Anastase Murekezi si president Kagame aramutavuze ati nubwo mwifuza ko nakomeza kwibura Rwanda njyewe simbyinjiyemo bwana twagira mu ngo mubona hakurikiraho iki
gusa nuko bavuze ngo dufate igihe gito mu gusubiza nkubwiye ibyagiye biba muri ya guverinoma nyirimo ko hari ibyemezo nafashe nange ndi premier ministre ndi hari tubifatanye n'abamambure ba guverinoma president ntiyarahari na vice president ntiyarahari bombi baraje bavuga ko ibyo ngibyo twemeje batabyemeye n'abazagende ihangana avuye ko ibyo ngibyo atabyemeye ikindi uwo muministre uvuga numva ngo no muri PSD ntabwo abo bantu ushobora kuvuga ko ari ijambo afite muri iriya guverinoma ariko se bwana Karekezi nkubwire ko nguze urabona nkubwira iby'ibinyoma ntabwo rero numva ibyo metre avuze nge numva ari byo arasa n'ugira ati niba abaturage kuko bumva ibyo bintu atari byo noneho bazajya mu mihanda nk'uko byakozwe ahandi niko yigeze kuvuga
ariko ntabwo tubahamagara kujya mu mihanda turaje gusa bumve ibibazo uko biteye n'uruhare rwabo mu byemezo byafashwe no mu bihe bizaza ingaruka cyangwa se inkurikizi bizagira
ingaruka nuko abaturage bazajya mu mihanda ntabwo twashobora kumeza gutegeka kuri buriya buryo bwa Kagame ntabwo rero twebwe dushobora kwemera ko umuntu azageza muri 34 akidutegeka ku mpamvu ziri wavuze kandi utari watubazaho ngo yakoze neza utarakoze neza se ninde bashobora kuvuga ko abo ba Kayibana nabo yarasandaje ibintu bashyizeho birangwa ko n'izina ryo ryabayeho ntacyo bakoze niko yibwira ko ariko abaturage batekereza bamubishya bibwira ko abaturage bumva mu mutima wabo nta kintu Kayibanda yaba yarabagejejeho bumva mu mitima yabo ko nta kintu Habyarimana yabakoreye bumva ko uriya muntu waje mu 94 ari wakoze ibintu byose ko agomba guhabwa sisi ngo akazanakomereza aho ngaho bakamwongeza imyaka kugeza muri 2034 nyine kuko bumva ari ibintu bizima ese mwibaza ko tutekereza cyangwa ko tudatekereza ikindi wowe uri mukuru iwanyu muri orefo umuntu yigeze kwandika ngo kogeza umutegetsi ni ukumuroha niba ari kumuririmba ari ukumwogeza ngo ni ukumuroha bucya uyu muntu arasubiza ngo bazamwogeza riba ngo ririnde rirenga izuba uwabivuze sinshaka kuvuga izina rye iyo mentalite y'ubuhake yo kubeshya abategetsi kandi babakanyaga ngira ngo igihe kirageze ko abanyarwanda bumve kandi bamaze kwiga ari benshi bumve ko umuntu umwe nk'uriya adashobora gutegeka igihugu akamanipira abantu akabacunga yikoba akabacurika akabacuranura akabatera ubwoba niwe mwiza niwe azanye amajyambere amajyambere nayahe intanga yo bazanye amajyambere batangirira ku kazi abantu bafite akazi ni bangahe mu Rwanda za entreprise ziriho zihemba abakozi ni bangahe abantu b'abashomeri ko bageze kuri 70% ibyo bintu Kagame yaba yarazanye abandi batazanye n'ibi iyo mihanda ko yayisanzeho kuyikubura nabandi menye bari bagiye kuyikubuza ibyo ntimukaje mushaka kubishyirwa
kugira ngo dutse nkabanzura gato bwana Frank mwine mu kwanzura hari ibihugu n'imiryango mpuzamahanga muri iyi minsi ikunze kubikora kenshi ndahera kuri leta zunze ubumwe za Amerika zagaragaje impungenge Sena y'u Rwanda imaze kuvuga ko yemeje umushinga w'itegeko nshinga Amerika ivuga ko idashyikiye ko itegeko nshinga rihinduka kugira ngo President Kagame aziyamamarize manda ya gatatu mubona impungenge nk'iz'amahanga hari icyo zihindura ku bijyanye na demokarasi cyangwa se nuko abanyagihugu babona demokarasi mu gihugu cyabo
urakoze Etienne burya biriya bihugu mpuzamahanga bya yindi bikomeye cyane nka Amerika n'Uburayi cyane cyane n'Ubwongereza hano kuko nafite n'imikoranire myiza irebana mu bintu by'ubukungu n'u Rwanda bishobora kugira inama cyangwa gufata amagambo nk'ayo ngayo cyane cyane urabona bayashyize no mu ruhame ariko aho burya abanyamerika bakunda kuvuga ibintu byabo muri diplomasi ukurumva ntago bashobora kuvuga ngo niko mitekereza ntago bashobora kuvuga ngo none ngo twemereye ngo Rwanda ngo ruhinde itegeko nshinga kandi muri police yabo ntago burya bashishi izo manda ariko bagenda buhoro iyo abaturage ubwabo badakoze reaction cyangwa nta kintu bakoze ku bintu byabo mu guhindura nk'ibyo bintu twabibonye ahandi hantu henshi cyane icyo nshatse kuvuga ni iki ni ukuvuga ko mu gihe abanyarwanda nk'uko tubabona ubu ngubu nk'uko bameze ubu ngubu nk'uko bafashe ibiseke byuzuye ibipapuro bakacyana mu nteko ishinga amategeko ni ukuvuga ngo majorite cyangwa nyamwinshi y'abanyarwanda iyo ubarebye ubu ngubu baba babiterwa n'ubwoba baba babiterwa nk'uko babibemeza cyangwa byandi bwana twagira mu ngubu yavugaga byo bikinyoma birashoboka ko abanyarwanda nta kintu bazavuga ishobora gutera Amerika cyane cyane gukota u Rwanda igitutu kugira ngo itegeko nshinga ridasinywa cyangwa ridahindura itegeko nshinga bisanzwe.
Ndabashimiye cyane bwana Frank Mwine namwe bwana twagira mu ngumba sabe twanzure murebye aho amahanga ahagaze cyane ku kibazo cy'u Rwanda mvuze mpere ku byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zitakiye neza kuba itegeko nshinga Rwanda ryahindurwa kugira ngo Perezida Paul Kagame yongere kwiyamamariza manda ya gatatu mubona impungenge nk'izi z'amahanga hari icyo zafasha ku Banyarwanda kugira ngo nk'uko mwabisobanuye demokarasi ishinga imizi ku buryo budakuka mu gihugu
ntabwo ngewe ibyo by'Abanyamerika simbyemera mukindi Kagame akoresha za rubi zikaze ziturusha ingufu bya ni ibintu yasasiye azabigeraho ariko ngewe icyo musezeranye yabigeraho akoresheje inzira zabo ba rubi ntabwo tuzemera ko ategeka igihugu cy'u Rwanda kugeza muri 34
ariko mura
by'abazungu mukangata aho bya neocolonialisme byo kubesha abanyarwanda ariko muzi ko ubu ngubu tumaze imyaka 50 na turi mu bwigenge muza uko ngo igeze ito batubwa nabo bazungu muri ubu ntabwo ari igihugu kirimo ibihugu 10 bikize muri Afurika kubera iki
ariko namwe mukomoje ku ijambo mugira muti niba ubutegetsi bw'u Rwanda buri hubu bushobora kumvikanisha neza politiki yabwo n'ingamba zabwo kugeza mu mbere mu bihugu by'amahanga ahubwo wagira uti ni politiki ikomeye ni politiki ifasha cyane ko muri politiki ni inyungu niba ubutegetsi buharaniza inyungu z'abanyarwanda ahubwo ni ikintu wagira uti gikorwa neza
ntabwo gikorwa neza uko babikora turabizi niba nakubwiye ibyaro biwabyumvise reka ngo urugero genocide abanyamerika bashoboraga kuza bakayihagarika uwababujije ngira ngo uramuzi singiye kwirwa vuga amagambo menshi
wowe ntabwo
umuntu yahoze ategeka biro byo kubesha rubanda ngo biratubabaje cyane ngo rwose ariko komeza kwishinga ibihugu byadukoronije byatugize abaja bikadugurisha nkaho turi amatungo mukibwira ko hari ibintu bizabakorera byiza muri ibi tacyoza bakore ni inyungu zabo nyine none zizo inyungu niza rubanda ubwo urugero rwa Kongo Kongo ni igipampara urumva kubera izo nyungu ibintu turabizi ariko ntibivuga nkuko tubizi nuko tugiye kuzapfana umuntu yavuga ko tuzapfana gusa gahinda kuko tutashoboye kugera kuri demokarasi twarwaniye tugapfusha abantu bangana kuriya nongere mbisubiremo tukongera dugashaka ingoma ya cyami n'umwami wavuye mu Rwanda avanga ho na rubanda akiriho kuki bataba batamugarura bagiriho
icyo ni kindi kibazo ndabashimiye cyane bwana Faustin twagira mu ngu i Bruseli mu Bubiligi ndabashimiye namwe bwana Frank Mwine i Londres mu Bwongereza ku bisobanuro n'ibiganiro tugiranye muri uyu mwanya namwe kandi nshuti mwese mwatwumvaga muri uyu mwanya ndabashimiye nk'uko bisanzwe kandi mbatumira namwe kujya mwitabira ibiganiro byacu cyane ku bibazo nk'iby'ingutu bireba imibereho yanyu mu bihe biri imbere kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.